Tushaangaika sana ila bado tukatoka patupu. Unadaiwa kodi mwenye nyumba ya kupanda kichwani. Mwambie fresh mzee tutaonana mwakani. Yamekuja majanga mwaka huu umefukuzwa kazini. So mwaka wako mzee tungane twende mwakani. Nimeota mwakani nitapata mpenzi nitakuwa. Alafu nitanunua renji nitapanda naye.
KBK
kisha nitaanza ujenzi wa nyumba yangu mwenyewe. Mwakani unyonge si uwezi liwalo na aliwe. Oh mwakani sindo matajiri wa mwakani. Oh mwakani sindo maboso wa mwakani.
Noma Serna.
KBK Music.
Thank you. Kucha, umutu mbaka kuna kucha.
DJ Wiz.
Nyama nyingi kama na pucha. Wai chikichi, wai chukucha. Umutu mbaka kuna kucha.
Nasema leo. Wanaku leo, leo, leo. Na enjoy na uroda, umwaga na upada kwa masa. Usisidisha manjonje, ugeru kwa jiona unafaa.
DJ Wiz.
Oya masela, watu wana jilase, watu wana jilase, ukijipata wana jilase. Oya masela, watu wana visase, yani visa juu ya visa, wamezali wana jilase. Ukiwa juu, 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 utapigwa majungu, utapigwa ukijipata wana jilase. Oya masela, watu wana visase, yani visa juu ya visa, wamezali wana jilase. Ukiwa juu, 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 utapigwa majungu, ngungu, utapigwa juu, 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 utapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku, utapigwa kwa juu, 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 utapigwa kwa juu, 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 utapigwa kwa juu, 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 juu. Zombe sama now.
Kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani
gani,
kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani, kama tupo bongo mani gani.
What's up, wewe?
DJ Wiz.
usombe mkute kafesha kapanda kia meza. Anavyo kata wanda mambo anayaweza. Anavyo cheza, anajimwaga kama pweza. Ulo nalielekeza, anajirudisha magereza. Nyashi na nyashi, nyashi na nyashi yo. Miuno ya mwendo kasi na kasi yo. Tatunza malaki laki masali yo.
Apeleke wapi jamani? Kinondoni?
DJ Wiz.
What's up, pewewe?
Yani kopo kwa kopo, yani toto kwa toto, ini chocho kwa chocho, yani mapocho pocho. Ai, yani kopo kwa kopo, yani toto kwa toto, ini chocho kwa chocho, yani mapocho pocho. Ayo,
haya nyosha juu chupa, tujua unakunywa nini wewe. Tonyeshe chupa, tujua unakunywa nini. Nyosha juu chupa, tujua unakunywa nini. Tonyeshe chupa,
DJ Wiz.
No more selling. It's a keeper in my eyes that you shall like him. It's a pet to LG, Chiga was a game. It's a humble name that is full of chalaba.
No, 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 my serna.
Was an abatta, she figure master. I'm an ice, some bona champas. I'm an ice, some bona champa. It's a paramissi cast, no more selling. It's a keeper in my eyes that you shall like him. It's a pet to LG, Chiga was a game. It's a humble LG, Chiga was a game. It's a humble LG, Chiga was a game. It's a humble LG, Chiga was a game.
DJ Wiz
KBK Music.
Wiz. DJ Wiz Coppo, Junior Coppo.
You my favorite person.
DJ Wiz.
Drunken master, we can make on no come a black panther.
As a drunken master, we can make on no come a black panther.
Wakanda forever, meji changanya na mke wa mjeda.
Asa 20 kidrunkin master, ni kwenye wakama mbaka.
Asa 20 kidrunkin master, ni kidrunkin master.
Asa 20 kidrunkin master, ni kwenye wakama
mbaka. Kama umelewa, asa 20 kidrunkin master.
DJ Wiz. DJ Wiz.
I want it.
What's up, Bewewe?
KBK Music.
Kama menu na mani tawale, situli kaza kama kale. Hold you good, wale. Staki kuongea me. Staki, nitasema napenda kutwe. Staki kuongea me. Staki, nitasema napenda kutwe. Anatona shamba mutu.
DJ Wiz.
Ushukuliwe, popote ulipo ubalikiwe. Hakuna mwingine kama wewe. Ulipambana sana, tusiliwe. Misi ambaye, kukipopote. Mana najua, kuna lolote. Unisame, mama Dangote. Chato wa Kenyea, mkono sekate. Kuna mwingine sio kama vile mina benda. Wanadamu wanauliza tu. Staki kuongea me. Staki nitasema napenda kutwe. Staki kuongea me. Staki nitasema napenda kutwe. Anatona shamba mutu.
Sio mpaka nywe na
mpera. Kwa wana mwe.
Sio mpaka nywe na mpera.
Kwa
wase kibugwa njiwe.
Kili
kutasa kutwe mpera.
Kwa wana mwe.
Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa wana mwe. Kwa
sasa nimeshiba daga. Yani nguna nyanya chungu viazi.
Mwezenu si wazi.
Ola la 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 e la la. Ola la 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 e la la.
Easy.
Sasa
Dime,
I said, Dunkin' Kosia, ni pumelele,
pumelele.
Anya bonga kulu kulu, ni pumelele,
pumelele.
I said, Dunkin' Kosia, ni pumelele,
pumelele.
Sasa nimejipata, jibaba, kuna muda nilichaka, nilisanda. Wakati najisaka, sijipata, wana waliona kama, nimedite now. Mimonye, maximum, fefe, naji, mahoti. Na mitaani sa watoto, tunapendo na wazee na wa mama. Mimonye, maximum, fefe, taji, mahoti. Na mitaani sa watoto, tunapendo na wazee na wa mama.
Oh la 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 eh.
I am with DJ Wiz.
Nataka tuwa mikopa, nipishe nioge. Nataka kusama kwenye uroda, nipishe niogere. Nipate japo kimoja, nipishe nioge.
Iyo sasa vurugu mutachana mashuka, iyo mbuivo. Hata kama unataka kusaka darumba, iyo mbuivo.
Nilisema sitopata, edi sitoboi, kwani we ni Mungu. Mekali ya majungu, kombe sichukui, kwani we ni Mungu. Nilisema sitopata, edi sitoboi,
kwani we ni Mungu.
Mekali ya majungu, kombe sichukui, kwani we ni Mungu. Tema mate, tema mate, tema mate, tema mate, jini we tema mate, tema mate. Tema mate, tema mate, chini we tema mate, tema mate, tema mate, tema mate, chini we tema mate, tema mate, tema mate, tema mate, chini we.
Chino wana ma.
DJ Wiz.
Mezoea ubaya, na mkazusha mina vota kaya. Mbona mnenobea mabaya, na taenda baka ulaya. Ati mezoea ubaya, na mkazusha mina vota kaya. Mbona mnenobea mabaya, na taenda baka ulaya. Apo ulipo sipo, 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 sipo. Nilipo siyo simpo, sipo, 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 sipo. Apo ulipo sipo,
DJ Wiz.
Sipo, 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 nilipo siyo simpo. Ashina wana ma
unajikuta downtown bingwa la mtaa mbe go down nyumba la mkaa unajikuta downtown bingwa la mtaa mbe go down nyumba la mkaa unajikuta mbe pass kwamba wendo basi shida zikupata
Kitungi mikasi unatulia bati. Dele unapati, kwamba tukupati. Tukutane kati, ulisema sitopata. Eti sito boy, kwani we ni Mungu? Mekali ya majungu, kombe sichukui. Kwani we ni Mungu? Ulisema sitopata. Eti sito boy, kwani we ni Mungu? Mekali ya majungu, kombe sichukui. Kwani we ni Mungu? Tema mate, tema mate, tema mate, tema mate, jini we tema mate, we tema mate, tema mate, tema mate, jini we tema mate, tema mate, tema mate, tema mate, jini we tema mate, tema mate, tema mate, tema mate, jini we.
DJ Wiz. DJ Wiz.
What's up, Pewewe?
Download kupitia ngomakalimoja.com. Download kupitia ngomakalimoja.com.
KBK Music. KBK Music.
Download kupitia ngomakalimoja.com. DJ Wiz. Download kupitia ngomakalimoja.com.
KBK Music.